ikiganiro amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo.
Ndabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali mu Rwanda.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kandi suhuje n'abadukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo. Ikiganiro cyacu cyongeye kwibanda ku kibazo cyo kwimura abaturage kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Turaguma mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri Banyahe Inyarutarama mu karere ka Gasabo. Ni ikibazo kimaze imyaka isaga itanu. Hari abakibona ko cyahindutse nka filime z'uruhererekane, babigoye kumenya igihe zizarangirira. Ni ikibazo gifata ku miryango isaga 1400. Ubutegetsi buvuga ko bumaze kwimura igera muri 600. Burabasaba ko bajya mu nzu zubatswe n'umushoramari nk'ingurane ikwiye mu karere ka Kicukiro i Busanza. Gusa hari ababyanze bahitamo kujyana leta mu nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Ubushakashatsi bwa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda bwagiye hagaragara mu mwaka ushize 2020 bwagaragaje ko gutinda kwishyura bagombye kwimurwa cyangwa kutubaha amategeko birushaho kudindiza umuturage mu iterambere. Kuri iyi nshuro ariko, leta iravuga ko bagomba kwimuka. Ahabwana Alemu Kurarinda, umuvugizi wungirije wa leta, yari kuri kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu.
Ushobora kuvuga uti jyewe bampaye ingurane ikwiye y'inzu kandi njye nashakaga amafaranga. Nta kikubuza niba gahunda y'umujyi wa Kigali cyangwa y'akarere ivuga twe tuzatanga amazu mu nyungu za rusange wo kujya mu rukiko. Ubuse niba ari mu rukiko, niba rero bari mu rukiko, hari inzira ebyiri mushobora kugira mukavuga mutari ko aba bantu mukabura umucamanza nyakubaha aba bantu nibasenye nibagera gute. Ibi bintu ntibizagira igaruriro. Umucamanza akavuga ati okay, gahunda ni mwe muyisubitse. Mucamanza aramutse asubitse gahunda twese twahagarara, ariko ushobora no kuvuga ati oya, nimukomeze natwe dukomeze tuburane. Niba mukomeje wewe hagati aho ukaba warakwimuye, nutsinda urubanza rukaba itegeko, bakavuga ko bagomba guha amafaranga leta se isuzugura ibyemezo by'inkiko bazabikora. Nutsindwa n'ubundi uzaba warimuwe, ubwo bizakomeza gutyo. Kandi nubwo abantu bibwira ngo kubera ko bari kuburana nta wujye umenya uko urubanza rurangira, ni ukuvuga ngo rero igihe cyose gahunda igihari nta wayisubitse igomba gukomeza. Ntekereza yuko rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande. Niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri Banyahe, nuko ari heza se? Nibyo bigomba gukorwa, haba Kakiru, haba Mpazi, haba hehe. Uyu munsi abantu batuye ahantu amazi y'imvura atagera haca, amazi y'umwanda atagera haca, ahubwo imvura iguye biza bikaba ibidendezi, ugasanga abantu barimo barabikandagiramo. Ibyo ngibyo bitera indwara, bitwera ibyoruzi. Ejo habayemo inkangu abantu barapfa, ejo habayemo inkongi y'umuriro, babura nuko bajya kuhazimya. Ibyo byose hakaza gahunda ya leta igaragaza none igishushanyo mbonera kibikwiye kuhakorerwa. Ku rundi ruhande abantu barubakiwe mu imiryango irenga 600 ngiye ngaraza kudimbere yarimutse naho ngaho, kandi amazu yo kwimukiramo arahari. Uyu munsi ujya kureba, dufite amafoto, dufite amavideo yaho baba aho ngaho muri utwo duce tuba tumeze nabi, nayo aho abandi bagiye. Dufite ibiganiro nabo batubwira ati dore aho turi, umuriro, amazi, ibikorwa remezo n'ibiki byose baraganira. Nta muntu baturaho ibintu ariko imyumvire ntabwo izira rimwe. Hari n'abazakomeza kunangira bakavuga bati twebwe ntidushaka kuva hano, dutegereje ibyemezo by'inkiko cyangwa se n'urukiko nirushaka kuhatuvana, bakavuga ngo rwemeje ko baduha ingurane ikwiye y'amazu ntituzahava. Ariko hari igihe bizagera bigahinduka kwigomeka. Kwigomeka bihanwa n'amategeko, mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda birahanwa. Kwigomeka ku buyobozi, kwigomeka ku mupolisi uri mu kazi ke, kwigomeka ku muntu ushinzwe umutekano. Nibiba ngombwa hazakoreshwa itegeko. Urumva ibiganiro rwose birahari n'ejo n'ejo bundi, kugeza igihe ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa. Ariko nk'uko tubivuze, tubisobanure neza, nibiba ngombwa amategeko azakora.
Icyakurikiye, ubutegetsi bw'akarere ka Gasabo bwihutiye kumvisha abaturage ko bagomba kwimuka. Aha murumva Madamu Pauline Umwari, umuyobozi nshingwa bikorwa wa Gasabo.
twaje kwa amakuru kandi tunabasaba kugira ngo tujyanemo ibihe by'imvura birageze murabizi neza n'ubushize nibwa nagira gitaje hirya toilette zimwe amazi araza akajyamo ukabona yuzuye bikaba bikagendera bikamanuka ukabona abana barabigendamo hari amazu yanyweye amazi ubona imvura yakugwa ikagutera ikibazo muri iyo tugarutse hano haba hari impamvu y'amakuru kandi kugira ngo tubahe ibihe bigeze inzu muri iyi minsi rero zaruze nta mpamvu yo kugira ngo imvura igwe nirangiza inzu ikugwe hejuru iba yakutwarira ubuzima icyo kintu mu cyumba turabasaba ngo ku baba badaheruka gusura hariya cyangwa bafite amakuru ababwira ngo nta nzu zihari bose utabasha no kubona uburyo bwo kujyayo tugitayari kubafasha kuhagera mugasura mukareba utaheruka kuhagera udafite amakuru ko inzu zihari hari igihe wigumira aha akagira ukubeshya ati nta nzu zihari nawe ugahora ubifata ko inzu zirahari mujye muzisura muzirebe ko zimeze zirahari icya kabiri ni ukubasaba kwimuka rwose aba ari ukubategura kugira ngo muze mwimuke imodoka zo kubimura zirahari paseri mu byumbe yeka ko mubimutse bose muzi ko twabafashije kugerayo n'ubundi cya gikorwa cyo kujyanamo kugira ngo dufashanye turacyakiriho cyo kubimura kugira ngo tubagezeyo wenda hari uwishoboye akadufasha kwimuka buriya nabyo ntitwabyanga rwose z'uvuze ufite ikamyo yanjye nabyo ntacyo byadutwara nabyo aba ari byiza ni ugufashanya cyangwa se wenda wari ukwicira ikamyo kwimura ukayishyurira mituweli abantu nka babiri nabyo nta kibazo ni ukujyanamo nk'ubuyobozi ujya mu cyumba icyo tubasaba rero ni ukugira ngo mutangire mutegure mwumve ko muri zimuka ari ubwitende ejo nzimuka ejo bundi abitegura n'uwaba ari tayari aka kanya ejo twabitegura tukamwimura tukazana imodoka tukamufasha kwimura mwiseka buriya buri wese agira ubuse bamwe niba ari hariya ntibahageze abandi bakaba bakiri hano imyumvire n'inzira rimwe ariko icya mbere murabizi neza ko mwese mugomba kwimuka kubw'umushinga w'inyungu rusange ni ihame ko mugomba kwimuka icyo murakizi ni ihame ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu rusange uzagarukira hariya murumva hari uvuze ko atarabizi mubimenyereye ngombwa ugomba kwimuka kandi kwirirwa usaza imigeri utinda kwimuka uyu munsi twumvikane yaba mwarimu uzi ko ese mwiguze induru ari ijambo reka tubuze twaze ubu nyuma y'ijambo hano hantu mugomba kuhimuka ni ihame ni itegeko murabizi hari umushinga w'inyungu rusange ugomba gukorerwa hano kandi urimo gukererwa kubera ko inzu ubu zarabonetse biravuze ngo nta mirimo uzi wimuka mu zigana sibyo
madamu umwari nawe yagize n'icyo avuga ku bajyanye leta mu nkiko
hari abari mu nkiko turabizi kujya mu rukiko icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka kuko urukiko niruza nirutegeka ngo turabizi ari ubwo ati ngewe umpa amafaranga ngewe nzaguma aha none si uyu munsi w'ubuyobozi ntiwaha amategeko y'ubuyobozi waha amategeko y'igihugu igihugu ntikitubwira ati twese turagura mituweli ntituyigura wavuga se ngo njye singwara ndi umujene ntayo ngura iyo ubuyobozi bwa leta n'inyungu rusange nta muntu ugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange ntabwo bibaho ngira ngo murabizi niba umuntu agiye hanze gahunda y'igihugu hari igihe usanga yakoreyemo ibyaha kandi iyo ukoreyemo ibyaha bishobora no kurangira niyo mpamvu ubona habaho n'amategeko yo guhana uwakora icyaha murabizi ariko nta gahunda ihari y'ibyaha nuko nagira ngo mbereke ko gahunda ya leta nk'inyungu rusange nta muntu umuyibangamira iyo igeze twese tugomba kuyubaha kuko imeze ababa baragiye mu rukiko turabizi nabyo birahari biri mu bibazo mujya mutubaza kenshi n'ubundi icyemezo cy'urukiko icyo giteganya nicyo twubaha ariko ntibivuga ko amazi yaza akagutwaza tukabyemera gahunda sinamwe mwenyine hari gahunda y'umujyi wa Kigali ndetse n'igihugu cyose muri rusange yo gufasha abantu gutura neza gukura abantu mu manegeka ngira ngo muzi umudugudu wa Noruveje Noruveje hariya ahitwa Karama Noruveje ni umudugudu utuyemo abantu bavuye muri utu turere tw'umujyi wa Kigali nabo bagiye bava ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga hari abo inshuti muzi hari abandi muzi batandukanye hari abavuye kuri ya misozi ya Gatsata hari abavuye hano Kimihurura iwacu mu myenda Gasabo hari abavuye Kicukiro hari abavuye Kimisagara bajya gutuzwa muri za nzu muzi ziri Karama z'amataje murabizi ziri hariya hitwa Noruveje niyo izina ryiza tubwira abantu bakahamenya biriya byose ni igikorwa cyatangiye kuva na mbere yanyu ubu rero namwe ibintu byose byari bigira igihe
muri iki kiganiro turumva ibibazo by'abaturage bagejeje ku butegetsi turumva iki bigiye gukorwa kivuze mu rwego rw'amategeko bahaye ikaze dutangiranye n'uyu muturage
by'ukuri banya kwa bayobozi hano baturage n'ubwo bona bari kuvugira hejuru haga n'ibyishimo na kubabara bafite bari kwiteza hano bayobozi nimwe muri guteza urwo rusaku hano baturage bari kugendera ku myanzuro y'njyanama y'akarere kafashe ushaka ingurane y'inzu azayihabwe ushaka ingurane y'amafaranga nawe azayihabwe so muri gutsimbarana rero ku kintu gifite ingurane y'inzu yabusanze nimwibuke ya myanzuro muvuge muti ese ya myanzuro yanjyana bakavuga ngo ushaka ingurane y'amafaranga we turi kumuteganyiriza iki nikomeza kuvuga ngo inzu rwose inzu uyishaka ayijyemo ntawe umuhatiye kuyijyamo ariko nushaka ingurane nawe mafaranga nawe ayafate ajye gutura hayo ushake kandi ku bayobozi maze kwica amategeko arimwe muyashyiraho itegeko rivuga ko ibikorwa by'inyungu rusange umuturage ahabwe ingurane bikwiye kandi yumvikanweho hano ntabwo turi kumvikana ku ngurane ushaka ingurane mu mafaranga muyamuhe ushaka inzu muri umuvandimwe nawe twose ni uburenganzira bwo kuyifata n'undi wese ushaka inzu hano agende ayifate ni uburenganzira bwe ariko nushaka amafaranga nawe mworohereze umuhe amafaranga ubwo butumwa mutegereze no kwa nyakubahwa perezida wa repubulika akemuri n'ubusanzwe yumva abanyarwanda bose mureke gukomeza kugumura abantu baturage mubangisha n'ubuyobozi ntabwo ari byiza murakoze
mugenzi we nawe Jean de Dieu Shikama ahawe ijambo
ariko ikibazo agiye umunsi nagishinga uko gushyize narakubwiye ni uyu mukino tumaze igihe tuwukina nimuwushyire kuri finali tumenye ngo ni ingufu zirakoreshejwe cyangwa se tugiye ku mahoro ingufu zo ngo zatangiye namenye ko ngo hari itingatinga 20 turazivugana na vuba igihari rero njyewe deya ni umuntu wakurikiranye uwo mushinga kuva utangira kugera n'uno munsi hari n'igihe njya nguha amakuru n'ubu urebe uriya mwanzuro yavugaga mu nguhaye kuri telefone yawe mu kanya ubu ugera ku karere uwusome hari umwanzuro wa kabiri uravuga ngo igihe cy'iyimura abazahitamo indishyi ikwiye y'inzu hazabaho amasezerano yihariye uri bubibone kugira ngo igihe cyo kwimura giteganywa n'itegeko kitazarenga icyo gihe ni iminsi 120 yateganywa abantu mutajya ubundi amasezerano yo kujya mu busanza urabazi ni ba bandi wakijije ibiza twebwe dusigaye ku butaka ubu dusigaye dutuye Nyarutarama ntitukibabonye nimuntu tubwira ngo imvura igiye kugwa twaho dutuye si muri cya gishanga ntakuye nk'abantu musoma uwo mwanzuro twebwe ntitwigeze twanga kwimuka ubu butumwa namwe banyabamakuru mubushyire hose ariko se turimuka gute hashingiwe kuri he tegeko iryo tegeko ntaryubahirije uwo mwanzuro urasobanutse noneho abatazahitamo indishyi ikwiye y'inzu bazahabwa indishyi ikwiye nk'uko biteganywa n'itegeko mu ngingo ya 35 babibona mwaho aho ivuga ko indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanwe uwo mwanzuro wa mwawubahirije mukareba ko hari umuturage urarahana bagiye mu nkiko hari ikintu umunyamategeko w'umujyi wa Kigali turi guhurana ntabwo ari amabanga amenye kuko urubanza rubera mu ruhame si mu muhezo wowe ubwe Safari yarivugiye w'umujyi ngo ntabwo ari indishyi ikwiye turi gutanga ni turi kwimura ku mpamvu z'inyungu rusange turi guca akajagari ziriya nzu ni inkunga ya leta umucamanza aramubaza ngo nyuma yo gutanga iyo nkunga ubutaka mwimuye w'umuturage buzaba ubwanjye yari yiminwa buri cyo asubiza umucamanza rero mwereko tubwira ibikorwa by'inyungu rusange mwirengagije ko hari mu ishoramari uwo mushoramari waje kubaka inzu hano akazayigurisha ni umwana wa shikama azaza kuyigiramo umwana wa shikama agatinya rutarama imvura ni umunyagira agenda aryama kugira ngo twumve ko ari ibikorwa by'inyungu rusange nawe uri kutujijisha ngo nyakubahwa perezida ari kutwubakira amazu yimubeshya ibi bintu biri ku karubanda isi yose bimenye batagira ngo perezida niwe uri kurenganya abaturage ba Nyarutarama ni ishoramari ryabizanyemo ruswa na komisiyo rero aha twatugiye busasendabe kuko ubu turi gukina finali amakuru naguha 80% y'abantu bari mu busanga ni abantu bagiye bagurishije udutuzu twaba ahangaha uriya yabariwe 800 nk'uko wabivuze ngendabizi mwamukuye mu manegeka mu gishanga kuko inzu afite hano atayishenye iri ahantu heza ho gutura akaza kuza kutujijishiriza tuzi mwaravuganye iki
mwarahunze kaure iyo kure hakurya kumatara gucira marenga we ntubimenye ntabwo byateye kabiri teribirari iragaruka izinga z'amashanyarazi ziba zaje zikwihaniza nguhegereye wapfa mazi na telefoni ikunyura imbere
umubyeyi nawe kuri mikoro ati
hari icyo nshaka kuvuga nanjye nakurikiye ikiganiro mu gitondo numva murashaka kuduteranya na leta nubwo muri leta ariko natwe turi leta kuko turi abaturage ba leta nk'uko mwavuze ko mutureberera icyo nshaka kubabaza ni iki kubera iki umuyobozi yavuze ngo umuturage utazimuka azaba yigometse kuri leta hari itegeko rimuhana mu by'ukuri muzaduhana ko twakoze iki ko naje ngahaha nkaba ntuye nkaba mamaze imyaka wenda irenga 15 iryo tegeko niba rije 2010 ejo bundi mu nta myaka ibiri ishize ni gute muvuga ngo umutego hari itegeko ngo rishyiraho ngo busuzugure polisi ngo umuturage muzamufata nk'uwigometse kuri leta amategeko y'u Rwanda amukurikira ese umuyobozi we w'umuturage ku ngufu atamuhaye ingurane ikwiye itegeko rizamukurikirana ni irihe ntabwo ibi bintu bishakeje nta n'ikintu mwikoma amashyi kuko turababaye ikindi mu by'ukuri mutusobanurire neza ahantu niba haragurishijwe mwatubwiye neza muti udashaka mu Busanza nashaka ubundi buryo yajya kuba inzererezi yajya gushaka ahangaba yajya kuba impunzi ariko agende neza ntagaruka azatagambira igihugu nk'umuntu wabayeho nabi avuge n'aho yari atuye mumufashe mukurikije umusaruro muri kubyaza ahandi mwamukuye sinajya birashoboka ariko mu by'ukuri nimutubabare natwe imitima yacu irahungabana ibikorwa bya leta ntekereza ko mu karere ka Gasabo ntabwo Nyarutarama turaba nyuma mu kudakurikiza gahunda za leta ibyo mudutegetse byose gahunda ya leta tuyijyamo ariko namwe ariko ibi bintu mudukorera mu by'ukuri nubwo muri abayobozi kandi wenda namwe mugira mu bikorwa ibyo bababwiriza mufate imyaka 5 tumaze duhanganye n'iki kibazo ubu ngubu mwifashe mukishyira mu mwanya wacu ubu ngubu muzanye umuganga udupima hano yasanga abantu bafite ubuzima buzima ntabwo twese twarashize twashize kubera iki kubera imitungo twashatse mwatubabariye umwanzuro wa njyanama akarere ka Gasabo wakozwe ko wakozwe n'abayobozi bagenzi banyu amategeko bavuze mukayubahiriza mukagendera kuko mwabasimbuye ibyo bagiye bakora ariko se niba none uyu munsi wa none hari amategeko hano mu Nyarwanda hakaba hari n'amategeko arengera umushoramari turahagarara mu gihe ese muraturebererana cyangwa se muri kurebera umushoramari ugaje amara kugurishije nyine nimutubwire tuvemo ako kutubwira ngo inzu yaruzuye ikindi mwakomeje mu gitondo kuvuga ngo hari umuntu ufite ngo inzu ya shambure ngo mwahaye inzu ya miliyoni 14 ako hari ufite miliyoni zirenga 35 igaciro k'inzu ya Busanza gafite miliyoni 35 umuntu uri hejuru ya 35 ibindi mubivuga ku mugaragaro kuko ibyo mutavuga ibyo mwamugeneye murakoze
tukamugira tumbazo mwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kanda mategekwa kurengera arahari uko tubahirizwa beneyo nibo bene umugi
Murakateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turi ku ngingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali hazwi nko muri Banyari muracyumva eh bagira ubusa ijwi rya Amerika imaze kumva icyo abaturage n'ubutegetsi bakomeje kutumvikanaho twahamagaye Maître Innocent ho ku bwayo wunganiye imiryango myinshi muri iki kibazo aragaragaza ingaruka kuri iki kibazo mu rwego rw'amategeko
kuvuga ngo inzego z'ubutabera nta zirigenga kandi ntizikugirwamo no kuvuga ngo tugendeye ku ngingo y'ijana 151 itegeko nshinga iteganya yuko ubutegetsi bw'ubutabera burigenga ntibuvugirwamo no kuvuga ngo iyo tuvuze ngo ubutegetsi bw'ubutabera burigenga ubutabera niyo risoti ya nyuma niho hantu hanyuma hagomba gutaranshaka akavuga ngo uyu nguyu n'uyu uyu nguyu ararenganwa uyu ibyo akora biri mu kuri n'iri kirego cyagiye mu rukiko inzego izo arizo zose zigomba kwirinda yuko ikiburanwa kiba disipari cyangwa se kiburirwa irengero bivuze cy'uko bagiye bakabimura ku ngufu kandi urukiko rutaraca urubanza ikiburanwa cyaba kizimiye n'ikibazo cy'urukiko nta kintu cyaba kije gukemura kuko mu by'ukuri uburenganzira umuntu urukiko rwakagombye kuba ruzabugenera rwakagombye kuba bwaramaze guhungabana rwarapfuye tugasanga rero kuriya ni ukudaha agaciro inzego z'ubutabera ni ukuzivogera rimwe na rimwe ugasanga ntabwo mu by'ukuri ari ikintu gishobora kugaragaza ko ubutabera bwacu bwigenga bifite ingaruka nyinshi cyane bakagombye kurindira bakareba niba urukiko ruzategeka iki urukiko ruzakemura gute icyo kibazo kandi nanone ugiye ukareba urareba ugasanga umujyi wa Kigali aza kubigira umuco kuko nureba ku kibazo no ku kibazo kiriya sitasiyo ya Nyabugogo kwa Mirimo ribuka ibibazo by'uko n'urukiko rwo rwari rwamaze kuvuga ngo ahantu ntihazasenywe ariko baranga barahasenya
niyo nta mpungenge mufite ko ibyo mwaburanye bishobora kuzaba impfabusa
uko bigaragara dufite impungenge nyinshi y'uko zirenze 100% z'uko ibyo twaburanye byose bizaba impfabusa kuko ni ukuvuga ngo niba twaraburanye dusaba kudasenyerwa kandi tugahabwa ingurane ikwiye habanje no kuduha n'ubutinde bushingiye ku cyemezo cya njyanama yahoze ari akarere ka Gasabo by'ukuri ni ikintu kigaragaza neza yuko niba bagiye kuzana katerepurari nk'uko numvise mu itangazamakuru ritandukanye umuvugizi wungirije wa leta yabivugaga n'abandi babivugaga rero tugasanga mu by'ukuri ibyo twaburanye byose birenda kuba impfabusa
kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga buti bugiye kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange nyamara mu rukiko mwaburanaga bavuga ko ari impuhwe bagiye kugirira abaturage kubera ko ngo buba baciye muri humye bubaka mu kajagari
ahubwo mu by'ukuri harimo kwivuguruza gukomeye mu rukiko baburanaga bavuga ngo bagiye kubimura ku mpamvu z'akajagari ariko izo mpamvu ntabwo amategeko aziteganya murebe ingingo ya 34 itegeko nshinga iteganya ko umuntu ashobora kwimurwa ku zihe mpamvu ni ku mpamvu z'inyungu rusange kandi umuntu akimurwa yabanje guhabwa ingurane ikwiye icyo ngicyo cyo ndumva icyakagombye kuba ari ikintu kigaragariza urukiko ko ibyo bavuze mu rukiko ari impfabusa ntabwo bari abantu benda kubimurwa ku mpamvu z'akajagari ahubwo bagiye kubimura nk'uko twabigaragarizaga urukiko ku mpamvu z'inyungu rusange icyo umujyi wa Kigali rero uvuga ngo ugije kubimura noneho ku mpamvu z'inyungu rusange ibyo turabyemeza rero duhakana yuko ibyo bari bari abaturage bari basobanuriwe ko hari umushinga wa Savana Creek uje kuhubaka amazu y'icyitegererezo mu rwego rwo kugira ngo bashyiremo umubikorwa igishushanyo cy'umujyi wa Kigali abo magarariye nabo nunganira bose babyemera uko bakemera kwimuka niyo bemera kwimuka rero kuri izo mpamvu z'inyungu rusange ntibakurikize igika cya 34 cy'itegeko nshinga kivuga ngo umuturage yimurwa abanze guhabwa ingurane ikwiye niba ari byo biyemeje kubimura ku mpamvu z'inyungu rusange none ibyo by'akajagari babivuyeho niba bansaba ingurane ikwiye uwemere inzu ayihabwe uwemererwa guhabwa ikibanza ahandi ayihabwe uwemere guhabwa amafaranga nk'ingurane ikwiye nawe ayihabwe
mu mboni yanyu amaherezo azaba yayo
amaherezo nta yandi uko bigaragara niba ihame bita rule of law kugendera ku mategeko niba umuturage ari guhungabanywa mu buryo bumeze gutya mu by'ukuri byaba ari agahomamunwa kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri n'ubutu bigaragariza leta bari abaturage bafite abandi baturanye bimuwe mu kagari kamwe mu mudugudu itandukanye ariko bamwe bahabwa amafaranga mu by'ukuri ibyo basaba ni uburenganzira bwabo ikibazo ni uko batanga kwimuka ntibabahe ingurane ikwiye bumvikanyweho n'ibitaba ari byo rero twebwe icyo tuzaba niba amategeko atubahirizwa ni icyorezo ni amakuba biteye isoni kumva leta y'ubwayo niyo ishyizeho amategeko idashobora kuyubahiriza ni igisebo gikomeye ni gute umuturage bamutegeka kuba yakubahiriza amategeko uwayishe bakamufunga uwayishe agahabwa ibihano biteganywa n'amategeko ariko leta yo igasubira inyuma ikaba ari itesha agaciro ya mategeko yakagombye kuba ayireba ni ikibazo gikomeye rero ni ikibazo gikomeye kigomba gufatirwa umuti n'urwego rubireba ariko rwakagombye kuba ari urukiko urukiko rukajyamo hagati rukarengera uburenganzira bwa muntu kuko ingingo ya 43 y'itegeko nshinga iteganya ingingo ya 43 y'itegeko nshinga iteganya yuko ubutegetsi bw'ubucamanza ari bo murinzi w'uburenganzira bwa muntu niba se n'urukiko mu by'ukuri ibyo rwendaga gutegeka cyangwa se twarabishyikirije ikibazo rukaba ariko bashaka kugira ngo bivange mu mirimo y'inkiko uko bigaragara harimo ingaruka ebyiri urwego rw'ubucamanza barutesheje agaciro n'ihame ryo kubahiriza amategeko naryo barutesheje agaciro bigaragare neza yuko u Rwanda bikomeje gutya u Rwanda rwaba ari nko mu ishyamba ry'inzitane aho inyamaswa irutindi iyikoresha icyo ishaka iyirya ikayitunga nta kibazo twavuga yuko u Rwanda rwaba rugiye kumera nk'ishyamba ritagira umutware
Depite Frank Habineza umwe mu badepite bakunze gukurikirana iby'iki kibazo nawe twongiye kumubaza uko abibona cyane kubarangije kujyana leta mu nkiko
njyewe ku giti cyanjye numva biri mu nkiko babura gutegereza umwanzuro w'urukiko niba abantu bajuriye icyemezo runaka cy'ubuyobozi ikajya mu nkiko biba byiza ko abantu inkiko zikomeza zikayatanga itegeko rya nyuma noneho icyemezo cy'urukiko kikaba aricyo cyakurikije
ubuyobozi se ko buvuga ngo buranga ko bashobora gutwarwa n'inkangu n'imyuzure ngo batuye mu manegeka icyo cyo mu
urumva biri ibintu bibiri bitandukanye niba ari ibijyanye n'amanegeka ari ahantu habi ubuyobozi buba bufiterezo buvuga ati ni habi cyane amazi ashobora kuzaga batwara ariko niba ari ahantu heza biba abandi bafite ahantu habo heza bakavuga ko bashaka kubatwara mu busanza icyo gihe ni dosiye zaba ari ebyiri zitandukanye dosiye yo manegeka itandukanye na dosiye yo kwimura abaturage mu nyungu rusange
ubuyobozi noneho buravuga ngo bugiye kubimura mu nyungu rusange ariko umujyi wa Kigali mu miburanire ukavuga ngo uri kubimura ngo batuye mu kajagari mu buryo butemewe n'amategeko ibyo bintu nabyo ko bihabanye
nuko nanjye nari mbuze numva ari amadosiye abiri atandukanye ahubwo kubimura mu nyungu rusange nubona ngo ubutaka burakenewe kandi turabibonye ko bwakenewe ko batangiye no kubaka amazu meza
yego
ubwo ntabwo bwo kuba yaba ari mu kajagari ariko biramutse ari ahantu bigaragara ko ari ahantu habi kuri ubuzima bw'abaturage bwagerwaho n'ingaruka mbi icyo gihe leta yaba ifite inshingano yo kubashyiza ubuzima bwabo ibindi bakabijyaho nyuma bakabigana nabo nyuma
inshuti bakunzi badusangira ijambo iya none nyisoreje aha nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro nshimiye kandi namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwumvaga Eric Bagirubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda namwe abakomeje kutwumva twongeye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.